inkinga zothando ziyakwenza ukuthi mntwana omuntu sigcina sehluka kodwa hayi kuhluka ngisho ngoba uhlala kude nami maye izinkinga zothando ziyakwenza ukuthi mntwana omuntu sigcina sehluka kodwa hayi kuhluka ngisho ngoba uhlala kude nami lapho ukhona ngiyakhumbula ngicela ubuye mntwana omuntu ngifisa nokubonana ngamehlo lapho khona ngiyakhumbula ngicela ubuye mntwana omuntu ngifisa nokubonana ngamehlo
Shosha othandwa
thanda sami Uthando
Shabu
Uthando
Aywe
Kukumula ya
Kukano Kukano
Kukano
Kukano
Yasa nisalali Kukano 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 Kukano
Kukano
Kukano Kukano Kukano
Kukano
Kukano Kukano Kukano
Kukano
Lapukona 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 izinkinga zothando ziyakwenza ukuthi mntwana omuntu sigcina sehlukana hayi kuhlukana ngisho ngoba uhlala kude nami ngithi maye izinkinga zothando ziyakwenza ukuthi mntwana omuntu sigcina sehlukana kodwa hayi kuhlukana ngisho ngoba uhlala kude nami Uthando
Oh Uthando Uthando Uthando
Oh Oh yeah I will
Uthando Uthando
Uthando Uthando Uthando Uthando Ubuya nini Oh Ubuya mntana
Uthando Uthando
Kantubuya nini? Wo buya mtano?